me shama, 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 shama. Life is short if you know that. Shake your body, I don't want stop. I don't know tomorrow, zempa wine. Na nywele kuzanga ngachauka. Katazi na katiyo nozi na mude. Tazi ya katiyo liziri ya kote. Zitaleka gweziri kule nyama. Kulumba okwenga wakuteka yari. Tewari sawa kunsi kuno. Lule tukesa, lule tubala na fe. Sumulu mziki yongeza kubes. Mr. DJ uluimba lero bambi. Watu teke teole muka mubioma. Wasi ngacha mchina wechitu. Bad boy shama soya hapa. Ntukonka hawanga wugazi. I'm going higher the next big thing. Eyes on me, eyes on me. Mr. DJ, we don't need slow dance. Twala sefe twagala bi dance all. Wabachi baby ze nachera bide. Muchi twali custom pa Mikey. Zina, 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 zina. Zina vuoti kutama kosi tukamu. Gano mapanyo tegamenya mugongo. Owenga vire mezi na muka stamina. Set up nulida nafumida maiki. Mo this mic is my brother for ya kujinzi jaka. Kavera mazigaro tulinga balongo. Tatunde wakuwa wa munga Adam na F. Muni miro. You don't touch me. Kuwa kuno homu wiri gulina auna. Lava kukwata komu ze tonkona. Zini leri vuoti mpa kufasi. Gana genyu mirwa. Batuko watu gena moonsplow dance. Zero distance na zana chibabe. Hena waita watu ngere bi champagne. Tamire tuku wako zafe. Go down, go down low. Go down low, go down low, yeah. Go down, go down low. Go down low, go down low. Zina, 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 zina. Life is short if you know that. Shake your body, I don't want to stop. I don't know tomorrow, zempa wine. Na nywele kuzanga ngachauka. Katazi na katiyo nozi na mude. Tazi ya katiyo liziri ya kote. Zitaleka gweziri kule nyama. Kulumba okwenga wakuteka yari. Tewari sawa kunsi kuno. Lule tukesa, lule tubala na fe. Sumulu mziki yongeza kubes. Mr. DJ uluimba lero bambi. Watu teke teole muka mubioma. Wasi ngacha mchina wechitu. Bad boy shama soya hapa. Ntukonka hawanga wugazi. I'm going higher the next big thing. Eyes on me, eyes on me. Zina, 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 zina.